Exclusive to Zayd Hype Man. Exclusive to Zayd Hype Man.
Call me TG, aka Mr. Hype Boy. Nowadays, kuna life ya pesh. Ninjuga pastige ni beja. Ba life ni kushansha mukati. Ni bato day, likapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Kapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Kapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Kapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
05 inauka kumawa. First thing ina menyapo kashawa. Machimo kanzima na repu elashi pimo. Ise kwatu konyaki nilesha. Nowadays kuna life ya pesha. Galazi zimeneba. Wapya muzi baula ya beba. Baya wanu chosapo matempa. Tipaza cha usiku manga chema. Baya wanu chosapo matempa. Tipaza cha usiku manga chema. Nowadays kuna life ya pesha. Ninjuga pastige ni beja. Ba life ni kushansha mukati. Ni bato day likapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Kapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Kapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Kapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Nowadays ni bazauli. Focus ipali pine kuti pule. Itidi ile flower kuti kule. Ipiti semo sampo kuti tigule. Nyamuka chosapo ulezi. Kala na gemi wengati ni mesi. Achieve your goals ulezi na leza. Uzagangala baya uzambo bamweza. Mamuna ni kungala na kulani. Changamuka ni mulu saka muno iwe ndani. Nikanya mate we uizi bangani. Siza kambama ningi vene tichi kambani.
Nowadays kuna life ya pesha. Ninjuga pastige ni beja. Ba life ni kushansha mukati. Ni bato day likapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Kapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Kapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Kapenta na saladi.
Hippie, hippie,
hippie.
Hello, ati bwanji. No beef, I be like what the guani. I'm so new here, number one. I just wanna drink dance to the morning. I keep one jump, boy, tell me all up. Live the day like you never gonna live life. Hello, barman. Let them once if you want say I ain't tryna be sober for the whole night. Daddy, daddy, chill my leader. I could just trade the beat to Umaliza. Monte de Lucas, I see a channel free now. High D's if you want say TG, baby, what?
Nowadays, you know life ya pesh. Ninjuga pastige ni beja. Ba life ni kushansha mukati. Ni bato day likapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Kapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Kapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Kapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Nowadays ni supu mudonyele. Chalo chasila abuela zionele. Pale mani wafunta wakashana. Uyo akuma whisky na savana. Ama funofunta akapeza baya. Pali yebe siwa shota wa madaila. Wama yenza ma Range Rover. Abuela kuseni na hangover. Kwawo siwa chitika. Kwawo ama yes ama kolo siwa kwanisa. Kwawo wali muize. Kwawo wama leta masampu jipitise.
Nowadays kuna life ya pesha. Ninjuga pastige ni beja. Ba life ni kushansha mukati. Ni bato day likapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Kapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Kapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Kapenta na saladi.
Hippie, hippie, hippie.
Exclusive to Zayd Hype Mag.